umuntu nka Kagame nta kintu atinya arica ati nzaburana n'umurambo abaturage rero ntunabona naho ubasanga abandi rero urumva bari nko mu mankuruma urumva yaragiye ajya mu baturage ashyiraho ishyaka rye atangira guharanira rwose independence bakoresha imyigaragambyo ku bantu itarimo kuvunda itarimo gukoresha intwaro
bakunzi ba radio ishakwe inshuti zacu banyarwanda banyarwandakazi turabasuhuje dukomeje bya biganiro byacu ku nkundura yo kwibohora kw'abirabura iki kikaba ari igice cya karindwi ndibutsa ko muri ibi biganiro turi kumwe n'abatumirwa babiri hari Bwana Blaise Nicyo Ribera wabikozeho ubushakashatsi ndetse akabyandikaho n'igitabo hakaba na Dr. Nkiko Nsengimana nawe wakunze kubikoraho ibiganiro byinshi cyane ikiganiro mukaba mukigezwaho na 6BL Musangamfura turi kuri mikoro za radio ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement ndibutsa ko uyu munsi turi tariki 8 z'ukwezi kwa kane mwaka 2021 tukomeje ikiganiro rero mpa mikoro abatumire bacu kugira ngo numve ko twumvikana neza ndahera kuri Bwana Blaise Nicyo Ribera wasuhuza abatwumva kandi nkanumva ko ijwi ryawe nyine ryumvikana neza urahora komeye
mukomere cyane ndibwira ko munyumva ubwo niba munyumva mboneho kubasuhuza no gusuhuza bakunzi b'ibiganiro byacu abayoboke b'ishyaka ryacu ishakwe n'abanyarwanda bose baduteze amatwi kandi banyotewe n'iki kiganiro cyacu murakoze
urakoze natwe turaho turakomeye hano mu majyaruguru y'Uburayi nagira ngo na Dr. Nkiko Nsengimana musuhuze kandi nababonereho umwanya wo gusuhuza abatwumva
ndakwikirije muvandimwe Musangamfura ndagushuhuje nawe muvandimwe Nicyo Ribera kugira ngo noneho nanjye suhuze umwihariko abarwanashyaka bishakwe abakunda ishakwe abakunda u Rwanda n'abanyarwanda abakunda Afurika nizeye yuko iki kiganiro cyongera nanone kubaryohera nk'uko mujya mubitugezaho nongere mvuge yuko ibiganiro tubimazeho igihe kubera yuko ishyaka ryacu ishakwe riha imbaraga rikomeye ubumwe bwa Afurika niba tuhatinda ni ukubera ko turibonamo ibibazo by'u Rwanda birimo ariko n'ibisubizo byinshi niko biri ubumwe bwa Afurika ubumwe bwa birabura murakoze
ndagira ngo mbashimire ko mwitabiriye ubutumire bwacu kandi mbashimire umwanya mwigo mwakugira ngo dukore bino biganiro kuko ubu tugeze ku gice cya karindwi kuri iki kibi biganiro twahaye inyito inkundura yo kwibohora kumwirabura twarabivuze igihe kinini n'ubu turacyakomeza nagira ngo ariko mbere yuko tubwira abatwumva ibyo twabateganirije uyu munsi n'ijambo Bwana Blaise Nicyo Ribera yibutse mu magambo make cyane aho twari twageze ubushize mu gice cya gatandatu ubwo twavuga kuri kongere ya Manchester ubwo aragira icyo bivugaho mu gihe cy'umunota umwe Bwana Blaise Nicyo Ribera
murakoze cyane ubushize nyine nk'uko umaze kubyibutsa twavuze kuri iriya kongere panafricain yabereye i Manchester muri 1945 icyo twayibutsaho nuko ari kongere yabaye ikongere y'amahindura kubera ko yaje ifite impinduka nyinshi mu mitekerereze yabarwanaga iyo nkundura. Icya mbere nuko nibwo bwa mbere abayijemo mbese baje bafite ibitekerezo bashyiraga imbere igitekerezo cy'uko Afurika igomba kwigenga, bakabivuga kandi rwose nta bataziguye, ndetse bakavuga ko bibaye ngombwa kugira ngo Afurika n'abirabura aho bari hose kugira ngo bagire kuri ubwo bwigenge baharanira, bibaye ngombwa ko bashobora gukoresha ingufu. Ikindi cya kabiri umuntu yayifataho kijyanye n'icya mbere ni uko mbese yabaye nk'umusemburo mu mitwe nyine y'abarwanashyaka b'Abanyafurika n'abirabura ku isi hose bari bayijemo, cyabaye nk'ikintu cy'umusemburo mu mitekerereze mishya yo kumva ko batakiri mu rwego rwo gusabiriza abazungu ngo badohore ngo babemerere babinjize mu nzego zabo z'ubukoloni babahe ku bisigazwa byabo n'ibiki, ahubwo bagahita rwose bumva ko bagomba guhaguruka ubwabo bakongera bagasubirana ubwigenge n'ubusugire bw'ibihugu byabo. Ndumva ari byo bintu bibiri twafata kuri iyo kuri iriya kongere ya 45 kuko ari nayo mbese ubona ko yaturutsemo abarwanashyaka bazaharanira mu myaka yakurikiyeho bazaharanira ubwigenge bwa Afurika cyane cyane. Ikindi cya gatatu wenda umuntu yakura muri iriya kongere ni uko nyuma yaho usanga abirabura bo mu bindi bice by'isi uretse abo muri Afurika mbese batongeye kugaragara mu bintu byo muri iyo nkundura yo kwibohora. Mbese ni nk'aho kandi bigaragara ko aribo babitangije mu by'ukuri guhera mu mwaka w'1990 nibo babitangije, abirabura bo muri za Trinidad, bo muri za Jamaica, bo muri za Haiti, bo muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo batangije iyo nkundura. Ariko nyuma 49 ntabwo mbese ubona ko bakigaragara, ni nk'aho bahereje inkoni y'ubushumba abirabura bo muri Afurika ngo Afurika mbese yibohore ubwayo. Nuko umuntu yabibona cyangwa se umuntu akaba nanone yabibona ko wenda Abanyafurika babigijeyo batabasangije iyo nkundura yo kubohora Afurika ku buryo mbese ari ikintu umuntu ya rogereta, sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu Kinyarwanda, kubera ko kugeza n'ubu unasanga abo barwanashyaka barwanye nkundura batangije iyo nkundura nta hantu bavugwa mu mateka ya panafricanisme muri Afurika, ntabwo bazwi, ntaho bigishwa. Sinzi niba no muri ari amazu ya Union Africaine na mbere yaho ya Oiwa hari nk'ibyumba byaba bifite amazina yabo, ibyo icyo nta kintu mbiziho, sinzi niba nkiko hari ikintu yaba abiziho. Nicyo ngicyo navuga mbese mu ncamake ku byo twavuze ubushize. Murakoze.
Urakoze cyane. Nagira ngo yenda sinzi niba nkiko agira ngo agire icyo bivugaho none ahangaha. Hari ikibazo mpora mbaza, yenda twaza kugikomerezaho, reka nkibaze nkiko noneho kunganira aho waruriho uvuga noneho nacyo agihereho agisubiza. Ikibazo mpora mbaza ni iki, ni uko ishyaka abirabura bagaragaje batangira kwivumbagatanya kubera babacuruzaga, ndavuga kuri ariya mato yabatwaraga nyine bunyago ari ibicuruzwa ku masoko y'abacakara bagatangira kuharanira kwibohoza no kugera muri za Haiti no kugera ku bantu twagiye tuvugaho bibikomerezwa harimo nyine abantu binavuga b'inkumarume ba Malcolm X ba Marcus Garvey ba Dubois iyo urebye ishyaka bari abantu bari bafite mu gihe cy'imyaka navuga nk'ijana ni gute ishyaka nkarira ryagezeho rikazima kandi abirabura bakiri mu ngorane zikomeye cyane abirabura bakiri mu bucakara abirabura n'ubu bagicuruzwa ku masoko y'abacakara nk'uko byigeze kugaragara ejo bundi mu gihugu cya Libya hari n'ahandi bikorwa mu bihugu byo muri Aziya mu Barabu biracyakorwa n'ubu ngubu ni gute rya shyaka ryazimye burundu ndagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana kunganire yenda no kuri iki kibazo mbajije agira icyo kivugaho mu ncamake kugira ngo tujye kuri gahunda y'ikiganiro cy'uyu munsi murakoze
murakoze nta kintu mbiziho ku kuri iriya nzu za Unité Africaine ziriya ya disabiba niba kuko hari ikintu bagiye bibuka abo barwanashyaka bose kuva mu 1900 baharaniye yuko Afurika kwabirabura nyine bose bishyira bakizana ko Afurika igira imbaraga mu ruhando rw'ibindi bihugu ntabyo mbiziho kuko uziko n'inzu yubatswe isha bari mu ngubu yubatswe n'abanyamahanga b'abashinwa ko n'imishahara n'imishinga myinshi ubu ikorwa ari abanyaburayi bakunze gutanga amafaranga kurusha uko abanyafurika bayatanga aho rero rwose ntago na gusubiza ikibazo ku kibazo musanga mfura baza ndumva wa tuzakomeza ntabwo naguha igisubizo kirambuye muri aka kanya ariko mu bisubizo mu biganiro tuzagira bindi imbere bizabyerekana kuko nyine ubwo murumva hamaze kuba Manchester no abanyafurika n'abirabura bavuze ko bagomba guharanira ubumwe bwa Afurika ko guharanira ko abirabura nabo bishyira bakizana byabaye muri 1945 ubwo intambara kabiri y'isi yari irangiye ubwo intambara kabiri y'isi rero kuko yari irangiye habaye ikibazo gikomeye yuko babonaga ko abanyafurika bari bagaragaje kugira aho bagana kwerekana aho bagana hatangiye intambara hagati y'ibihugu by'ibikomerezwa nka Etazuni na n'Uburusi ibyo bise Gulf War icyo gihe rero urumva yuko abanyafurika babaye ishiraniro aho bamwe nk'abafaransa bavugaga bati ibi bintu abanyamerika n'abasoviyeti barashaka kwigarurira isi twebwe tutaribwo bashaka rero kureba uburyo nabo bagumana ibihugu by'ibikoroni bari bafite abongereza nabo kimwe icyo rero cyabaye ikibazo gikomeye cyane ari nacyo cyatumye nyine izo mbaraga zigenda zishira kuko babagiyemo abo banyafurika nyine barabasenyagura ubumwe bwabo abantu bari bafite imbaraga tuzabigeraho tuzabivuga nk'abankuruma babibonaga neza batangira nyine kuba bacika intege kuko babonye nk'ibihugu byari bikoroni y'abafaransa ibyo byabonaga yuko abafaransa bavugaga yuko badashobora nyine kubirekura muzi ko muri 1944 nk'uko twabivuze ubushize na nyuma 1958 de Gaulle yabisubiyemo yuko badashobora rwose ko badashobora kurekura amakoloni yabo abongereza nabo ni kimwe nabo babonaga yuko bagiye guta nyine murabona za za Kenya za Kenya cyane tuvuge nabo babonaga yuko izo koloni zabo cyangwa hirya no hino bari bafite yuko bashaka badashaka kuzita ubwo rero ibintu byabaye byabaye ibyo gushaka gucamo kabiri gucishikisha intege abanyafurika bamwe berekana yuko baguye rwose nko kuri koloni z'abafaransa z'abafaransa bo berekanye rwose yuko afurika bashaka yo yego barayishaka ariko na afurika ngo bafitanye ubucuti n'ubufaransa urumva ikibazo gikomeye n'icyo ni ukubera iyo ntambara hagati y'ibihugu bihangange byagiye nyine bigusha bigusha abanyafurika ariko n'abanyafurika babigiramo uruhare urumva nka ba Fouet Boigny cyangwa se Sédar Senghor bari abantu babikazemo ngo bashaka ubucuti n'Ubufaransa nuko byagiye bigenda mbese imbaraga nyinshi naho zatakariye kuko Afurika yabaye ikotaniro ry'ibyo bihugu bya gashaka buhake byahoze ari bya abakoloni ni kimwe muri ibyo navuga tuzajya tugenda tubyerekana twerekana mu ukuntu amanama yagiye aba nyuma ushobora kubonamo rwose gucikamwo ibice by'abanyafurika by'abaridere b'abanyafurika nabangarukiye aho ngaho yenda kugira ngo dukomeze murakoze
urakoze cyane Blaise nicyo ribera hari cyo umunganira kuri icyo gisubizo atanze
oya ni urakoze cyane ni gisubizo cyuzuye rwose gusa icyo rwose abatwumva bagomba kumva neza nuko Afrika abirabura ntabwo ari Afrika gusa niyo mpamvu nkunda gukoresha abirabura kubera ko ni ikibazo kireba umwirabura aho ariho hose ku isi abirabura bari mu ntambara bashoweho twarabivuze nibyo twatangiriyeho bashoweho hashize imyaka n'imyaniko muri iyo ntambara rero abirabura bo ni bo batazi kuba ari mu ntambara ni nayo mpamvu nyine bakoreshwa muri izo ntambara mbese nuvuga ngo abadushoraho intambara nta nubwo bo bagikeneye bo ubwabo kwigaragaza kuko baradukoresha ubwabo hagati yacu tukamarana bo bakazaza nyine imbuga ikubuye nta kibazo bafite uko rero iryo shyaka nyine ryagabanutse ni muri urwo rwego rw'iyo ntambara twashuweho ku buryo nyine abo barwanashyaka b'ikubitiro ni nk'uko twabafata nk'abagaba b'ingabo zacu ni abagaba b'ingabo z'abirabura iyo ushaka rero guca gutsinda urugamba uhera kuri bande uhera ku bagaba b'ingabo abo bantu rero uzi ko ukuntu bagiye bicwa umugenda hagato ngaho tukabibwamo amacakubiri ni ukuvuga ngo ahantu hose hari abirabura ku isi hose uhasanga amacakubiri ahereye ku moko ahereye ku nkomoko ku turere ku mabara y'uruhu ugiye nko muri Haiti hari inshuti wo muri Haiti yambwiye ati iwacu harimo sinzi ukuntu umuntu yabyita mu Kinyarwanda nuance z'amabara arenga 40 ayo mabara uko ari arenga 40 akaba nyine anakoze itandukanyirizo hagati y'abantu bo muri Haiti uko ugenda uba weruruka uba inzobe niko ugenda ujya muri mu ntera yo hejuru kugera ku muzungu nyine ugaragara nkaho ariwe uri hejuru ya byose aho ngaho ni nimwe mu ntwaro nyine abanzi bacu bakoresha muri bene wacu bari mu muntu za bari mu bihugu byabo no mu no muri biriya birwa ariko noneho nk'iwacu muri Afrika boho bagakoreshwa iki hagakoreshwa amacakubiri ashingiye ku moko ashingiye ku turere ashingiye ku baturanyi nuko noneho niho nyine usanga ubona ko nk'igihugu cyacu gishobora gutera akaduruvayo mu baturanyi tukicana tukamarana ukabona nta kibazo bibateye kubera ibyo bintu badushyize mu mutwe nuko rero iryo shyaka ryagiye rigabanuka kugeza n'uyu munsi nuko abo turwana intambara bo bazi ko turwana intambara tukaba tutabizi noneho bakadukoresha tukaba ari twebwe ubwacu twica intege muri makeya kubera kutamenya mbese isi ubu ngubu turimo ndumva ariko nakongeraho
maze iminsi mbona abantu b'urubyiruko bagenda basohora amavideo muri iyi minsi rwose kuri za YouTube baragaragara amavideo aho bagenda basobanura nyine wumva bafite ryashyaka bafite ako kantu kariho kazi kuko bagomba kongera guharanira kwibohora kumwirabura hari abana b'abakobwa n'abahungu rwose njya mbona muri iyi minsi bakora utuntu tw'utuvideo kuri icyo kibazo basobanura ukuntu umuzungu yava akagera uko abona umwirabura cyangwa se n'ibihugu by'abazungu uko bigomba kubana n'ibihugu by'abirabura ko cyane cyane nyine ko ari inyungu zabyo gusa nta kindi kandi muri izo nyungu zabyo hakaba harimo n'icyo kintu cy'uko umwirabura akomeza kumvishwa mu nzira zashoboka izo ari zo zose ko ari hasi noneho bityo ibyo akora byose akajya amenya ko ari hasi akaguma iyo ngiyo nyine ntiyegura umutwe akumva ko agomba kuguma aho hasi mubona iri shyaka umuntu abona muri aba basore n'inkumi muri iki gihe rishobora kongera rikabyutsa rigakangura abantu hakongera hakagaruka inkundura yo kugira ngo abantu bibohore cyangwa se no kugira ngo abantu bakanguke mubona iki kintu gishoboka
rakoze cyane ndacyako urubyiruko abo bana barimo kubyiruka ubu ngubu binjiye muri ibyo bibazo ari amizero ya Afurika y'ejo ubwo nabyo tukaba twabikesha nyine ibi izimbuga mpuzambaga kubera ko hari inyigisho nyinshi zihahita bamwe bakazisamira hejuru bagakora ubushakashatsi bakagira kubera ko ibintu byinshi nubwo biri mu bitabo byinshi ntaho byigishwa mu mashuri kubera ko ibyinshi biracyahishwe ariko hari ibitabo byinshi byanditswe n'abahanga des universitaires donc umuntu atavuga ko ari ibintu by'amafuti bififitse ku buryo abo bana iyo bageze wenda nko biganiro nk'ibyo bidukora biba sunika bakajya gukora ubushakashatsi bakagwa ku bitabo bakagira imyumvire mishya ni ikintu cyiza rero ni ikintu cy'ingenzi nkeka ko rwose ari amizero y'ejo ko dushobora kwizera kwiringira yuko abana bacu abuzukuru n'abuzukuruza bacu bashobora kuzabaho mu isi bafitemo ubwigenge ubushobozi ubwisanzure batakiri inganzwa n'ingaruzwa muheto nkaba nkeka rero ko rero ubwo nyine hari umusemburo urimo kuzamuka iryo shyaka ryari ririmo gukendera ririmo wenda kugaruka muri uru rubyiruko ririmo kuzamuka ubu ngubu
urakoze cyane reka tugaruke ku kiganiro cyacu tuvuye muri mu nama mpuzamahanga ya Manchester inama wahoze utubwira ibigwi byayo n'ukuntu mu by'ukuri yabaye umusemburo kugira ngo abirabura batangire guharanira ubwigenge busesuye bakabivuga beruye ndetse bakanagaragaza ko bazanabimenera n'amaraso nibiba ngombwa ubutumwa bwaragiye bugera ku bazungu kubera barabwakira nabo bagira uko babyitwaramo kugira ngo nyine iyo ndoto idashoboka. Ndumva wagira akantu bivugaho gatoya ubundi ugahita ukomereza nyine kuri nyuma iyo nama mpuzamahanga ya Manchester. Ndumva biza kuba biri mu rwego rumwe ugakomeza tukagera muri bihe bya vuba ngaha tureba uko bimeze. Kandi ndagira nibutse ko iyo nama ya Manchester yabaye mu 1945 ubu turi mu 2021. Blaise icyo ribera.
Nakoze mbese ibyemezo byavuye muri iriya nama muri iriya kongere ya Manchester bisa naho byatunguye abakoloni kubera ko kugeza icyo gihe inama zose zari zarabaye twabonye ko abirabura bazizagamo icyo bakoraga kwari nko kuza gusabiriza ku bazungu yuko rwose baduhura ndetse bakaba bana bemerera kwinjira mu nzego zabo bakaba abakozi babo ibintu nk'ibyo. Ariko muri iriya nama noneho baje bavuga bati reka da tugomba gusubirana ibyacu tukigenga ibintu nk'ibyo. Byarabatunguye cyane rero ku buryo birumvikana ko nabo batangiye gukora uko bashoboye kugira ngo mbese bashyire ibihato muri iyo nkundura. Ariko igihe cyari cyarenze kandi twari mu bihe twari muri context yatumaga nta mbaraga nyinshi bafite zo gutsimbarara ku bukoloni bwabo. Twabonye ko intambara yari imaze kurangira ibihugu byabo byari byarasenyutse ubwo nabo bagombaga gutangira kubaka ibihugu byabo. Tuzi ko hari imijyi myinshi yari yarabaye rwose imiyonga abaturage babo abenshi barahunze barakwiye imishwaro. Nuvuga ko rero amikoro yose bari bafite bagombaga kuyakusanyiriza mu kubaka ibihugu byabo byari bimaze gusenyuka ku buryo nta mikoro bari ahagije bari bagifite yo gukomeza kubaka muri za koloni. Ariko rero nanone bari bazi neza ko ubukungu bwinshi babuvoma muri za koloni. Niyo mpamvu rero nabo bakoze uko bashoboye kugira ngo nubwo basanze badashobora kubangamira ubwigenge ariko bakoze uko bashoboye kugira ngo ubwo bwigenge mbese bube ariko ari nk'ibucagase. Kuko ibyo byose nubwo intambara zabo zari zarabashegeshe bari bagifite kame bari bagifite bakigendera kuri izo ngufu za gisirikare bakigendera kuri icyo kintu cy'ubukoloni cy'uko abenshi mu bantu bakolonije babafataga nk'ibigirwamana. Ibyo bintu rero barabikoresheje kugira ngo mbese bempoze sinzi ukuntu umuntu yabivuga mu Kinyarwanda mbese muri iyo nkundura yo kugera ku bwiyenge cyane cyane ku Banyafurika mbese bakoze ku buryo mbese basa naho babishyiramo ikiganza cyabo. Nibwo mu makoroni menshi hagiye habaho nk'ibintu umuntu yakwita ngo nubyumvikane ibyagiye byitwa accord secret, ni ukuvuga ibintu by'amasezerano y'amabanga ariko yabaga akubiyemo mbese ibyifuzo by'ibihugu nyine by'ibikoloni ibyifuzo ibyo bihugu birimo gushaka ubwigenge bigomba kubahiriza kugira ngo babarekurire. Ariko muri ibyo byifuzo ugasanga ni ibyifuzo nyine by'ibihato bituma ubwo bwigenge buba ubwigenge butuzuye. Mbese ubwo ni naho haturutse nyine ibyo twita uyu munsi ibyo twita neokolonialisme. Nuvuga ngo ubukoloni bushya ariko butameze nk'ubwa mbere. Nuvuga ngo n'uyu munsi turacyari mu bukoloni nubwo butameze nk'ubwa mbere. aba nuko ngo abakoloni baragiye ariko ubukoloni bwo bwadusigaye mu bwarasigaye mu nzego zinyuranye wenda tuzabona mu minsi iri imbere nkomereje rero ku kiganiro twateguye uyu munsi nyine twabonye ko iriya kongere ya Manchester yabaye umusemburo wasembuye abanyafrika twabonye ko yari yajemo bamwe mubabaye mubabaye inkoma murume mu guharanira ubwigenge bwa Afrika uyu munsi turibanda kuri Kwame Nkrumah wo muri Gold Coast yaje kuba Ghana kuko iyo tuvuze impundura y'ubwi yo kwibohora kwa Afrika panafricanisme akenshi ni nawe wumvikana cyane niwe uzwi cyane muri iryo shyaka ryo guharanira nyine kwibohora kwa Afrika umuntu yamufata nk'indongozi turareba rero uyu munsi amavu n'amavuko ye turebe ibitekerezo bye turebe n'inzira yamujyanye ikamugeza ku butegetsi turamwibandaho kubera ko ntabwo tushobora kuzagera ku ntuza kuri OIWA uriya muryango w'ubumwe bwa Afrika washinzwe muri 1963 tutarebye uyu Nkrumah kubera ko turasanga ko mu myaka yakurikiyeho yakurikiye ubwigenge bwa Ghana yanagize uruhare runini cyane mu guhuza izindi nama zajyanaga muri iyo njyana nyine yo kubaka ubumwe bwa Afrika uyu Kwame Nkrumah rero yavukiye nyine mu kitwa Gold Coast ni ukuvuga Ghana y'ubu ngubu mu mwaka w'1999 amaze kugira imyaka ine yaje kujya kubana na se kubera ko ise yakoraga mu gace k'iyo Gold Coast kari hafi ya y'umupaka wa Côte d'Ivoire y'ubu ngubu donc yari koloni y'ubu Faransa ubwo rero ku myaka ine nyine yagiye kubana nawe ise aho ngaho yahakoraga ari nk'umubaji akora ubukorikori ni naho yaje kwiga amashuri ye mu ba Jesuite mu 1926 ubwo yari yamaze kurangiza amashuri yigishije mu ishuri ryisumbuye rya Ecole Normale ahitwaga Ashimota ni mu mujyi wa Accra niyo capitale ubu ngubu nyine ya Ghana ubwo muri mu 1930 yazamutse mu ntera aba diregiteri w'ishuri rya Gatolika ubwo ngubwo amaze kuba diregiteri w'iryo shuri atangira no gushinga amatsinda y'amasomero aho yagendaga asomesha ibitabo yagendaga abona hirya no hino ibyo kandi aza no kubifashwamo n'umuntu twaje kubona witwa Namdi Azikiwe nawe wabaye umwe mu nkomarume z'abaharaniye ubwigenge bwa Nigeria baje no guhurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo Namdi Azikiwe icyo gihe yabaga muri Ghana twabonye ko ubushize muri ya nama ya Manchester bimwe mu byo abo muri Ghana basabaga abongereza nuko batagombwa gukomeza kuyoborwa n'abantu bo muri Nigeria twabonye ko zimwe muri za strategy abakoloni bakoreshaga kwari ugufata abantu abirabura bo mu gihugu kiniki bakabajyana mu kindi gihugu kiniki kugira ngo babayobore guharimo nyine n'ubushake bwo guteranya abanyafurika no kubacamo amacakubiri ibintu nk'ibyo Namdi Azikiwe rero ubwo nawe yabaga muri Ghana muri urwo rwego ubwo yari yarahashinze ikinyamakuru ariko twabonye ko n'umuntu wari ufite nawe ibitekerezo progressiste nawe washakaga ubwibuhore kwibuhora kwa Afrika ubwo rero yaje gufasha Nkrumah kuvumbura inyandiko zimwe na zimwe ibitabo bimwe na bimwe cyane cyane ibitabo bya Garvey na Dubois niho Nkrumah yatangiye kubisomera muri Ghana muri 35 kunama yagiriwe nyine n'uyu Namdi Azikiwe ndetse na bya bitabo yasomye bya ba Garvey na Dubois Nkrumah yaje kujya kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika muri 39 ubwo nyine yarahamaze imyaka 4 yaramaze kuharangiza amashuri afite impamyabushobozi mu rwego nyine rwa za doktora muri za sociologie na economie ubwo akirangiza ahita abona n'umwanya wo kwigisha teologie na philosophie muri université yitwa Lincoln hanyuma nyuma yaho aza no kwiga ibintu bya science de l'éducation no kuba ubumenyi ndiraburezi muri université ya Philadelphia ubwo nawe kubera yari yarasomye nyine za nyandiko za Dubois na za ba Garvey yari yarinjiwemo mu musokoro rwose ni nuko n'ubwo burwanashyaka bw'abirabura byatumye nawe nk'uko Dubois yari yarabikoze yaje gutuma akora ubushakashatsi ku buzima bw'abirabura mu bitabo by'ingenzi Dubois yanditse twigeze ndumva muri liste twigeze gutanga narigeze kuvugamo igitabo kitwa Les Âmes Noires ariko hari ikindi nacyo yigeze kwandika niba nibuka neza titre yacyo ni Ligne de enfin mu cyongereza ndumva ari Color Lines les lignes de couleur donc ni kimwe mu gitabo cya sociologie gikomeye cyane yanditse ku mibereho y'abirabu Nkrumah rero nawe yateye ibirenge ikirenge mu bya Dubois nawe yiga ku buzima bw'abirabura muri Amerika ku buryo rero ubwo yaje no gutangazwa muri izo mubwo bushakashatsi yakoraga mu makaritsiye y'abirabura ndetse no mu mashuri yaje gutangazwa no kubona nta hantu na hamwe higishwa amateka y'abirabura ibyo rero byaje gutuma ashinga ishyirahamwe yise iby'abanyeshuri b'abanyafurika muri États-Unis na Canada ndetse ariha n'ikinyamakuru arishingira n'ikinyamakuru yise African Interpreter aho ngaho muri Amerika ho yarari rero yaje no kusanga hari ibikorwa bya hari kitwaga Council on African Affairs cyari ikintu cyishyirahamwe cyari cyarashinzwe na Dubois n'uwitwa Paul Robertson nuyitwa Max Yergan niba ntibeshya icyo kintu mbese bari baragishinze kugira ngo basi nabagira inama leta ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubirebana na Afrika. Icyo kintu rero Nkuruma nyine cyaramucishikaje mbese akurikiranira hafi ibikorwa byacyo ndetse anakurikirana anasoma cyane ibitabo by'abantu bari bagezweho icyo gihe nk'aba Gandhi nk'aba Max Karl Marx nk'aba Engels nk'aba Lenin ni ibitabo byasomwaga icyo gihe ibyo byose ni ibintu mbese byamwubatse mu mitekerereze ye icyo gihe yaje no guhura n'undi muntu wagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka ibitekerezo by'abirabura n'abanyafurika twabonye uwitwa Cyril James wari n'inshuti ya Padmore ndumva ubucize twarabibonye ndetse uyu Cyril James niwe waje kumuhuza niwe waje guhuza Nkuruma na Padmore ku buryo ubwo Nkuruma yavaga muri Leta Zunze Ubumwe uyu Cyril mbese yamuhaye ubutumwa azageza kuri Padmore ku buryo ubwo ngubwo ageze muri mu Bwongereza kubera kurumva kugira ngo azatahe muri Ghana yagombaga kuva kunyura muri Leta Zunze akagera muri mu Bwongereza hanyuma akazamanuka ajya muri Ghana yageze rwose kuri aeroport asanga u Padmore amutegereje aho ngaho ku buryo kuva uwo munsi ntabwo bigeze bongera gutandukana batandukanyijwe n'urupfu Padmore apfuye muri 59. Ibi byose rero byaje kubaka ibitekerezo n'imibonere ya Nkuruma ibyo bitekerezo bikaba ari uko kuri we Afrika igomba kurwana inkundura yo kwibohora ariko ikaba ari inkundura abanyafurika bose bagomba kurwanira icyarimwe ni ukuvuga ngo ntabwo igihugu kimwe ubwacyo kigomba kwirwanaho ngo kibone ubwigenge bwacyo ikindi nacyo oya we yashakaga ko yifuzaga ko ibihugu byose bishyira hamwe bikarwana inkundura icyarimwe bikagirira ku bwigenge icyarimwe nta gisize ikindi ntabwo yifuzaga ko abanyafurika bajya gushakisha nk'ibi ngibi usanga n'uyu munsi natwe muri za opposition usanga tuvuga ngo dutegereje ngo yuko abazungu aribo bazafasha ngo abazungu bazakora iki bazadufasha ryari we ibyo bintu ntabwo yabishakaga yavuga ati gushaka imfashanyo ahandi ahariho hose hatari mu birabura hatari mu bafite ibibazo bimwe ni ukwishyira mu bucakara ni ukuvuga ngo abafite ibibazo nibo bagomba kwishakamo ibisubizo uko byagenda kose batagombye gukenera izo mfashanyo bajya gushakisha mu bantu muri ba bandi kandi babateza ibibazo banabatsikamiye we yumvaga bidashoboka kandi ndumva yari mu kuri rwose ubwo rero muri urwo rwego rwo kumva ko abirabura ubwabo aribo bagomba kwishyira hamwe bakarwanya inkundura icyarimwe bakibohorera icyarimwe bakishakamo uburyo bwose bushoboka n'amikuru yose ashoboka kugira ngo bibohore ubwo yaje gushinga muri mu kwezi kwa 12 muri 45 yashinze icyo yise West African National Secretariat West Africa National Secretariat. Ubwo byo byose wikifuzaga nuko nibura Afrika y'uburengerazuba yose yishyira hamwe kugira ngo mbese yirwaneho nyine irwane inkundura y'ubwigenge. Iyo iryo shyira hamwe ryari rifite inshingano zo gutoza abaturage nyine bo muri Afurika y'uburengerazuba kubatoza no kubarera mu bintu bya politike, kubigisha ubufatanye n'ubusabane hagati yabo, hagati y'ibihugu byose, hagati y'uturere twabo twose, hagati y'amoko yabo yose, mbese utwo tuntu twose two hasi duciriritse bakaturenga, bakumva ko ikintu kibahuje bose ari ukurwana inkundura y'ubwigenge. Ikindi ni uko yashakaga nyine yuko yaba amashyaka, amashyirahamwe, utuntu twose abantu bahuriramo twose tugira ahantu duhurira, bitavuze ko abantu bava mu byabo ngo bajye mu bindi, gusa bakagira ahantu bahurira, aho bahuriza ingufu, ibitekerezo n'uburyo kugira ngo bibohore. Izo ni zimwe zari mu nshingano y'iyo West African National Secretariat yari amaze gushinga. Muri 1946 iyi rishyirahamwe ryaje gukoresha ibiganiro mbwirwaruhamwe hafi hose mu gihugu, risaba ONU yuko igomba gufasha Abanyafurika gusubirana ubwigenge n'ubusugire bwayo vuba na bwangu, ndetse bakarimbura burundu ubukoloni aho buri hose muri Afurika. Gusa byaje kugaragaza impungenge z'uko muri ibyo bihugu, cyane cyane ibyo muri Afurika y'uburengerazuba, kubera ko niho yari yibanze cyane, ko hakiriho nyine utuntu tw'amacakubiri nyine dushingiye kuri izo za difference, kuri ibyo binyuranyo mu bitekerezo bya politiki, mu moko, mu turere. Icyo ni ikintu cyamuteraga impungenge cyane, agasanga ari ikintu gishobora kudindiza nyine uwo muvuduko wo kugera ku bwigenge. Mu kwezi kwa gatatu muri uwo mwaka 1946 iri shyirahamwe rye ryashinze ikinyamakuru kigomba gusohoka buri kwezi yise New African. Intego yacyo ikaba ari nayo nyine yari yanditse ku mutwe wacyo, ari uko yari mu Cyongereza nyine yari independence now, nuva ubwigenge akakanya, nta gutegereza, nta kuzuyaza. Urumva ko rwose bari yari mu bitekerezo umuntu yakwita byarurangiza, nta bintu byo kwigengesera yararimo. Muri uwo mwaka yanahise anashyira nyine iyo mvugo yo kuvuga ngo independence now, yahise yishyira mu ngero, kubera ko yahise ashyiraho akantu mbese umuntu yakwita akanama kaba yise akaba revolutionnaire, sinzi ukuntu umuntu yakwita mu Kinyarwanda, kari kagizwe n'abanyeshuri.
Ubwo ni akanama k'inkomarume,
ariko rwose bo bafite inshingano zo guprovoka revolution.
Ubwo ni akanama k'impirimbanyi, nagira ngo ngufatire aho ngaho, kubera ko ndacunga n'igihe yiburiye cyane. agira ngo kubitubangura hanyuma natubwire urungano rwa Nkuruma muri Afrika urungano rwe rwaharaniye ibitekerezo nk'ibyo ngibyo hirya no hino mu bihugu bya Afrika.
Ye bon mbese ubwo ngubwo ndanihuse urumva ko ibyo byose yabikoze ashaka kuganisha nyine kwihutisha kugera ku bwigenge bwa Ghana. Utwo tunama twose yakoze yagiye ashinga hari ukuntu byageze aho rwose banagenda bana provoka hirya no hino nyine ibintu by'imyivumbagatanyo ku buryo byaje no kumuviramo gufungwa inshuro ebyiri zose ariko ibyo byose mbese birangira Ghana ibonye ubwigenge hagati aho ngaho hari muri muri urwo rungano nyine uvuga hari abamukurikiye abamufasheho urugero nyine twavuga nkaba Jomo Kenyatta twavuga nkaba Nyerere twavuga nkaba Kaunda abo bose ni abantu twavuga no muri za Nigeria nyine abo ba Namdi Azikiwe abo ni abantu mbese dans la foulée sinzi ukuntu umuntu yavuga mu Kinyarwanda nabo batangiye kuzura umugara mbese kugira ngo ibihugu byabo nabyo babigize ku bwigenge muri inkundura ya Nkuruma icyo na kongeraho nuko nta kwatagize kugira ngo biriya bihugu byo muri Afrika y'uburengerazuba byari by'abakoloni by'abafaransa abyi mbese nabyo abyasosiye kuri iyo nkundura ye yagiye agira ingendo nyinshi mu Faransa kugira ngo ahure na ba Senghor ba Ufite Boigny abo muri za Benin icyo gihe ndetse bo bari ari n'abadepite mu nteko ishinga amategeko y'abafaransa yagiye ahura nabo kugira ngo nabo abashyire muri iyo gahunda hari ababyumvaga hari n'abari biteguye rwose kuba bajyana ariko abafaransa igihugu cy'ubufaransa kikabyitambikamo ibyo rero byaje gutuma Nkuruma mbese asanga bidashoboka kugira gukomezanya n'abafaransa aratererayo utwatsi ararekera ntiyaba akibareshya mbese ngo bakorane. Ikindi na kongeraho mbese ndangiza nuko mbere yo kugera gatoya kunuza ku bwigenge mu kanya nabivuze yuko ariya matsinda yose yagiye akora hirya no hino hari ukuntu yagiye ategura ibintu by'imivumbagatanyo mu gihugu hari nubwo abo les anciens combattants inkeragutabara zo muri ntambara ya kabiri y'isi yose baje kubera ibibazo byo kuba ubuzima bwari bubagoye n'ibiki baje gukora imyigaragambyo ariko urumva ayo matsinda ya Nkuruma yabaga ibiri inyuma yaje gukora imyigaragambyo bajya kuntuza ku ngoro ya guverineri w'abakoloni nyine noneho umusirikare wari uhari abarasaho yicamo abantu benshi bitera ikibazo cyane icyo kintu nicyo mbese usanga cyarihutishije cyane ubwigenge bwagana kubera ko hagataho ngaho Nkuruma yaboneyeho muri ako kaduruvayo niki aza kwandika programme politiki na programme sociale mbese ndetse atangira gushyiraho amahugurwa mu gihugu cyose yiyegereza rubanda muri iyo myigaragambyo hari aho nk'abarimu n'abanyeshuri birukanwe Nkuruma afata amafaranga ye akodesha amashuri akodesha ibyumba abanyeshuri basubira mu mashuri abarimu basubira kwigisha bakajya bahembwa ku mafaranga ye nubwo atari menshi ariko ibyo byose ni ibintu byatumye abantu bo muri Ghana bamubonamo koko nk'umuntu w'umucunguzi nk'umuntu ukunda igihugu witeguye koko kukirwanira ubwo nyine nibwo ubwo habaga amatora ishyaka rye ryaje kuyatsinda rwose ijana ku ijana kandi ubwo yari akiri mu munyururu kuko muri ya myivumbagatanyo navugaga abakoloni baramufashe baramufunga bamucira igifungo cy'imyaka itatu kubera ko bavugaga ko ariwe ubiri inyuma ariko ntibyamubujije kwiyamamaza ari mu munyururu kandi amatora arayatsinda hafi ijana ku ijana bituma nyine ari bigeza igihugu cya Ghana ku bwigenge ubwo nivuse ndumva wenda nagarukira ngaho
ako kantu ugezeho kuko kumufunga mu by'ukuri bitamubujije kwiyamamaza akanatsinda amatora hari n'ahandi byagiye bigaragara ko hari abantu babaga barazamuye ijwi bavugira abaturage b'ibihugu byabo bagaragaza mbese bafite ifumba y'impinduka noneho babafunga bikihutisha mu by'ukuri amahindura mu gihugu bikihutisha icyo ni ijambo risigaye rikoreshwa mu Kinyarwanda rya revolution bikabyihutisha yaba ari inzira imwe mu zihutisha revolution cyangwa nuko byabaye gusa muri kiriya gihe nagira ngo na Dr. Nkiko Nsengimana wadukurikiye bucece afata ijambo agire icyo atubwira kuri ibyo
urakoze cyane inzira yo gufungwa ku bantu baharanira ga independence cyangwa ku kintu uharanira gikomeye mu gihugu kijyanwa n'igitugu urebye ni inzira ya politiki ni inzira ya politiki iyo kuko ubutegetsi bumaze kubona butakigushoboye baravuga barakeka bati wamujyana mu buroko yenda hanze byacoceka n'ibiki byose abantu bagacika intege ariko akenshi ahubwo biba rwose bibyara ahubwo impinduka ikomeye bikazana umuvuduko urenze niko byagenze no muri za Kenya no muri ahantu henshi hose niko muri za independence bagiye bibeshya ngo gufunga abari ku isonga nibyo bizabigabanya ariko nyamara ahubwo bikaba impamvu yo kubyihutisha nagira ngo yenda nongera
none kuki kuki abanyapolitiki b'abanyarwanda iyo nzira tutanyura kuko mu Rwanda hari igitugu kibi cyane kigisuti rwose kuki iyo nzira tutanyura
mbere na mbere ugomba kuba uri mu gihugu ugomba kuba uri mu gihugu akenshi rero niko bigenda utari mu gihugu ntuba mu gihugu kandi ntabwo wagenda ngo ugiye gufungwa kuko uri impunzi icyo gihe rero nawe ukorera hanze kugira ngo ugire imbaraga zihagije wamara kuzibona ukabona ko niba inzira ari uko wataha guhangana n'ubutegetsi cyangwa ubwo bukagufunga ariko ntibubuze igikorwa cyawe gukomeza kujya imbere dufite ubutegetsi ubwo buteye ishozi n'iseseme mu gukoresha igitugu ku buryo ubona yuko no kwinyagambura ku baturage no ku buryo akenshi haba hari akantu gasigara gatoya abantu bakinyagambura bakajya gute mbese reba nk'uko twari mu Rwanda muri 1990 mu gihe cy'amashyaka umuntu yari kwemera agafungwa kuko yabaga afite abantu inyuma yabaga yarigishije abantu inyuma nabo bakorana nawe n'iki ukuri mu buroko niko n'abandi bakora icyo gihe kandi ntabwo ubutegetsi bwa Habyarimana n'ubwo bwari bw'igitugu ntabwo bwakoraga ubwicanyi burenze nka kuriya ngo rwose ubone umuntu nka Kagame nta kintu atinya arica ati nzaburana n'umurambo abaturage rero ntunabona naho ubasanga abandi rero urumva bari nko mu mankuruma urumva yaragiye ajya mu baturage ashyiraho ishyaka rye atangira guharanira rwose independence bakoresha imyigaragambyo ku bantu itarimo kuvunda itarimo gukoresha intwaro nicyo ngicyo cya yashoboye gukoresha noneho ku bantu urumva rero bari bamenye gukoresha ibintu bya imyigaragambyo y'amahoro rimwe aba ndavuga aho muri Ghana umunsi byagenze gutyo noneho bakavuga bati noneho ni tubafunge uziko bakoraga kwigaragambya bagahagarika imirimo bakakora ibintu bituma ubukungu bw'igihugu bugenda buto buto
bakoze za boycott
bagakora ibintu bituma bati ibintu biva mu Buraya ntimubigure gutyo noneho rero mbese nibyo yavuze nicyo ribera yavuze ati abantu b'inkera gutabara nabo bagize bajya kwigaragambya mu mahoro nibwo babumbyemo nyine amasasu abongereza bicamo abantu hafi 60 hafi 70 uko nkeka ibyo noneho bahita bashyiraho rero bati bashyiramo na etat d'urgence bahita ngo iki kwa kundi bavuga ku igihugu kigiye nyine mu bihe bidasanzwe baramufunga ariko abantu barakomeza barigaragambya uko bakomeje kwigaragambya rero babonye yuko ntaho bizagera arakomeza ararwana bageze babona ko nta kundi babigeze kugira ngo babone amahoro ko ari uko bamurekuye babanza bamugize na minisitiri w'intebe muri 1952 kuko bamufunguye muri 1951 noneho aza kuba minisitiri w'intebe muri 1952 mu kwezi muri 1952 independence yaharaniye baza kumubwira yuko baza kwemeza yuko izaba muri 1956 cyakora itariki nyayo iza kuba ku itariki ya 6 y'ukwa gatatu muri 1957 ikindi kintu nagira ngo nongereho cyerekana ubuhangange bwa Nkuruma twavuze uriya Padmore George Padmore nk'uko yabivuze ko kugera muri 1959 bari kumwe urumva kuva muri 1947 avuye mu Bwongereza yaratashye atangira nyine intambara rwose yo kubohoza icyo gihugu uwo Padmore bari kumwe Padmore muziko ntabwo ari uwo muri Ghana ariko yaje kuba rwose kuko baje kugirana kureba ibintu kimwe aza no kuba mu munyabanga wa politiki ibintu byinshi rero rwose babikoranye hamwe byose niwe wari umunyamabanga wa politiki ikindi navuga Nkuruma yagiye arusha abandi nuko igihe yari Londres wa mugani yashoboye kujya ahura nabandi banyafrika baharanira nyine ubwigenge bituma rero agira inshuti hirya hindo navuga nka nduva nicyo ribere yavuze ba Jomo Kenyatta navuga ba Joshua Nkomo ba Nyerere nduva wa muvuze ba Kenneth Kaunda muri Zambia naba nitwa gahari kumbura nabo muri Zambia mbese n'abandi benshi nk'uko wabonye uri
nabari ya Mugabe
Mugabe yari akiri mutoya yari akigenda inyuma ya Joshua Nkomo niwe rwose wari ku isonga urumva n'abanyerera abo ngabo abo bantu bamenyaniye bari mu Bwongereza bakunda guhurira kwa Kamuzubanda nibo bantu bubatse rwose bigira hamwe politiki nubwo nawe yari nkuko bavuze yayize muri London School ariko nabo bose uko bari hamwe urumva ko bamenyanye kandi bakajya bafata ingamba zimwe zo kugira ngo babohore Afurika biza rero kuko no muri Sierra Leone bari aba Wallace Johnson muri Guinée kwa Sekou Touré nduva na muri Nigeria wa havuze ngo ubwo nubuhanga yerekanye kugira ngo afate abantu hirya hino koko bumve yuko Afrika noneho ibaye imwe kuri we uko yari afite aho bose ubumwe bwa Afrika kuri we yabonaga bugenda nta kizabubuza ko ari uko bugenda kuko amaze rero kubona bamaze kuba ha independence yavuze discours ikaze koko icyo gihe avuga ati independence y'igihugu cyacu cyonyine nta kamaro ifite nta n'agaciro ifite igihe cyose itazashamikwa ku kubohora kwa Afurika yose kuri we rero murumva ko yari inzira kubona independence y'igihugu cye kwari kugira ngo ubumwe bwa Afurika bwubakwe noneho koko Afurika igira ijambo kuko yavugaga ati uko dutinda kwerekana ubumwe bwa Afurika niko ibyo dutandukaniyeho bizajya bigaragara ati kandi nuko tuzajya tugwa mu mutego no mu nzara z'abampatsi ibihugu ati ibi bintu nitutabikora vuba nitutabikora ngo tubigire gahunda yihutirwa ati tuzabura ruhenu rwose ugukiza abanyafurika ni ibintu koko byerekana kuri ya mugabo Nkrumah mu byerekeye kubaka ubumwe bwa Afurika n'abirabura yagize uruhare rukomeye cyane ku buryo koko n'ibindi byakurikiyeho tuzareba ubutaha yabikomejeho imbere kuko nyuma amaze kubona independence yabo nyine muri 57 na 7 nyuma yaje gutumiza amanama abiri yabereye muri Ghana icyo gihe y'ibihugu byigenga n'iy'abaturage the peuple y'abaturage b'Afurika zagiye zose nyine bamugani zica zandika inzira y'ubwigenge bwa Afurika nutwo nagira ngo nongereho ku byo mugenzi wacu n'icyo ribere yaravuze naba ngusubije ijambo musangafu
urakoze cyane Dr. Inkiko Nsengimana ndongera no gushimira byimazeyo bwana Blaise n'icyo ribera ku buhanga yadusogongejeho ariko mbere yuko dusoza kino kiganiro nagira ngo umugarukeho asubirane ijambo bwana Blaise n'icyo ribera
urakoze wenda akantu kanyuma na kongeraho gashobora kuba gafite akamaro mu myumvire yuko nyine kwibohora kwa Afrika kwagenze nyuma nuko Nkrumah muri ya nkundura yarwanye akagera ku bwigenge bw'igihugu cye ntabwo mbese ubwo biranasubiza gatoya ku kibazo bigeze kubaza tugitangira cy'ukuntu nyine riri yashaka ryagabanutse mu guharanira nyine kwibohora kwa Afrika nuko Ghana ikimara gufata ubwigenge abazungu abakoloni ubwo bahise batambika ibihato mbese muri ubwo bwigenge Ghana yari maze kwisubiza ikora ku buryo bakora ku buryo bamutambika imbere bamwe mu ba chef traditionnel mbese umuntu yakwita wenda abakuru b'imiryango ndumva ariko umuntu yabyita mu Kinyarwanda abakuru b'imiryango cyane cyane ko muri biriya bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba y'Iburengerazuba abakuru b'imiryango ni abantu bakomeye cyane baba banafite mbese umwanya w'umwami abo bantu mbese abakoloni yari yarahisemo abo mbese abo yigaruriye ndetse na bamwe mu bakuru b'amashyaka amwe namwe ataratsinze amatora nuko abo bose rero abakoloni nyine bari barihitiyemo bari barigaruriye iba mutambika imbere ku buryo we ubwo nyine yaharaniraga ubwiyenge bwuzuye bw'igihugu cye bo ku ruhande rwabo basabaga ko na Ghana imaze kwigenga basabaga ko mbese ubukoloni bukomeza nako kandi nashaka kongeraho mbese gashobora no gusa n'impaka usanga abanyarwanda bajya hagati ya za Parmehutu na za Runari n'ibiki bavuga ko hari abashaka ubwigenge abandi batabushaka ibintu nk'ibyo urumva ni ibintu ibyo byose byubakwaga n'abakoloni kugira ngo bashyamiranye abanyafurika mbese kugira ngo ubwo bwigenge baharanira batabugeraho neza 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 ibyo rero nabyo byarabaye muri Ghana niko kandi nashaka kongeraho murakoze
urakoze cyane nagira ngo rero dusoze kino kiganiro nagira ngo tugisoze mpijambo Dr. Nkiko Nsengimana asezere kuba duteza amatwi mu izina ryacu twese
murakoze musangafura nagira ngo babwire yuko mbona yuko yenda hahagararira hangaha kuko ibyo twashaka kuvuga byangombwa kuri iyo ntwari kuri iyo mugabo w'Imena Kwame Nkrumah wabaye rwose wagiye kwisonga ryo gushaka yo guharanira ubumwe bwa Afurika n'ubwabirabura ibyangombwa ndumva tubivuze ubwo butaha turashaka kuzabaganira nyine ku manama noneho yagiye akurikira nyine muko kubaka mu kubaka Afurika nyuma yuko icyo gihugu cye kibonye ubwigenge tuzabaganira ku manama yabaye agana aho ngaho kuri ubwo bwigenge bwa Afurika ariko nanone tunababwira n'ibihato byabayemo nyine kugira ngo byabagashaka buhake n'abakoloni nabo bazanyemo nyine kugira ngo babuze Afurika kwigenga ariko kandi nanone bakoresheje abandi banyafurika ndumva twaba nabangarukiye aho ngaho ubwo asigaye mugiramwo amahoro n'amahirwe naho butaha uramukeho cyangwa mwirirwe aho bukeye
mwese rero abateze amatwi radio ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement mugakurikira kino kiganiro inkundura yo kwibohora kumwirabura igice cya karindwi tubasezeho turabashimira kandi ko mwaduteze amatwi tubararikira n'ibiganiro tuzakomeza
haba ari kuri iyi ngingo no ku zindi ngingo dusanzwe dukoraho ibiganiro.